juggle the bills on me. See, man, look, you come to Mtani, do my wenza. Let me treat you right, yeah, she wants
I want love, love from above. Mungu ametuma sign, mebaki tuko na doves. Mingi kupata, nasikia kan mepata does. We need gloves, not to see get jams. Vle tume jam jam, unapenda yo bam bam. Nono kona ham, tukamilishe hand jam. Vitamins, tena vitu vitam tam. Come, kuja baby, come in, come come. Naitaka tena, shida siezi sema. Afna unaka uko jing, misiezi penda ukitema. Best mapema, ikule kauna nimenya. Naicho chanda unataka, hapa kwangu ndo chema.
She wants some love. Tumalifisa na meweza. She just wanna hold on me. Ewa kimina chifumeza. Uyu manzi yako fine. She wants some love. Kimanzi yako pati na mebeba. A little winter cause the bills on me. Simendo kika mtu mtani tumeweza. Let me treat you right, yeah, she wants some love.
Napenda haga za njeri, napenda jegi za sly. Napenda macho za wini na pia za kema thai. We ni mrembo, mamako pia ni mrembo. Mboch na mawakambo, sichagui ni teba gloria. Sijai lalisha, kani tamu na roria. Yapa ni tight, oops, sisi bogoria. Niogope Mungu uji, na pia gonoria. Nikose kula kuchi ushiku get malaria.
Tuto malifisa na meweza. She just wanna hold. Kimina chafumeza uyu manzi yako fine. She wants some love. Kimanzi yako pati na mebeba. A little winter cause the bills on me. Simendo kika mtu mtani tumeweza. Let me treat you right, yeah, she wants some love.
You wanna touch on my body. I drive you crazy when I'm calling you daddy. You know you like the taste of my goody goody. Chunga sukari usipate kaviti. Awe na misuli na hela. Akinishika mwili na baki na hema. Na akitema na imeza. Chakula napewa jikoni hadi kwa meza.
She wants some love.